Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Leo sapa tunakuladi mpishi. Bora tushipe. Mwiko refu tunafungadi mshipi. Bora tupike. Kamba ya buto uneza kungewa. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi bora shaolewa. Easy but niko easy ganji kitolewa.
Baby don't touch me there. Mikono weka juu in the air. Amise touch me there. Sugar down low find me there. Hakuna cha reverse nikisha kanyaga zini. Amores on time. Doba zangu kwa keni therapy. Mzimbi ting, na kutibu from within. A win is a win, nikisha kanyaga sin. Mohana nice and lovely, sweet and sexy. Girl, won't you catch a wine for me? Now take me back to December. Okay, police a kipenga, he met you and the referee. Ashifura, ashifura. Ashifura, pomeguza mulima. Anaina ma, anainuka. Atuti dedili, dedili sudika. Hakuna cha reverse, nikisha kanyaga sin.
One man can't satisfy her. She needs more wood for the fire. Say it's price getting higher. How more money she require. Oh, score and land she desire. So from the prostitution that she won't retire. Flames and fire. Sun is full. Burn the flesh, sell her and the fire.
Kwa nimetulia tu na kunywa chai. Natangawizi nikikula tu mayai. Sina noma nimetulia walai. Mfupa akakuja akisha utakadai. Guy meja nime Hadija. Nikajua ukitwa na jina ya ID. Hapa kuna noma moja melipuka. Ayayaya. Who is this? Anakutumia nudes na emoji kiss. Nikamwambia baby nadhani unoverthink. Akasema wait. Kitu last week nilipata shati meja lipstick. Alafu this week unaniplay na this bitch. Kanipiga bare, do think I'm stupid. Nachukua vitu zangu ni kuachie hiyo nyumba. Uleteo mafuko wendele kuwakula. Nikamwambia baby you know you're my life. Mi ntakuwa I'm gonna make you my wife. Nikapiga magoti nikamwambia I'm sorry. Nikaanza kulia, nikamguza roho. Akatulia nikamsho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Haki baby nisamehe, I promise you. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Ini ya mwisho, ini ya mwisho. Wacha niteke, ini ya mwisho. Ini ya, ae, ini ya, wae.
Badia, badia shiekana,
yeah.
Badia, badia shiekana,
yeah.
Badia, badia shiekana,
yeah.
Badia, badia shiekana,
yeah.
Y'all from your nose, say you possess the wine. Let your finger, yo, give me no bad, waste no time. At the wickedest thing when you are wine. So make a girl know she can't test you when you in your prime. Whoa, take it easy, no block down my spine. Say she feels so my heart, let me adjust me nine. From you see me belt buckle, how it shine. When you no see the shot, she a van, it coming like Shammai. Whoa, badia, badia shiekana,
yeah.
Badia, badia shiekana,
yeah.
Badia, badia shiekana,
yeah.
Badia, badia shiekana.
Chat.
to do. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean, can't bubble, can't wine, can't nice up the scene. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean. Learn to do something, then you can come in. Every day you sit down and a labba labba, chat people business on the corner. Go left your house, chaka chaka, don't even know how to dress proper. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean, can't bubble, can't wine, can't nice up the scene. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean. Learn to do something, then you can come in. Can't take a girl who is good for nothing. Don't have to be ugly or good looking. Don't have to have money or have nothing. So take pride in yourself and the things you're doing. Careless people me no want around me. Lazy people me no want check me. When you come at me, say you must be ready. For I no check fi no crebe, crebe. Can't wash, can't cook, can't iron, can't clean. Can't bubble, can't wine, can't nice up the scene. You can't wash, can't cook, can't iron, can't clean. Learn to do something, then you can come in.
Yeah, when you see a pretty girl and you're in a the mood, you better think twice before you make your move. Me brethren, you know. Give it up. Me and my brethren, them a walk on the street one night. We a laugh, we a talk, I enjoy the moonlight. Same time, my brethren say, Charlie, prep to the right. When me look at one girl in a full suit of white, with the finger cock off and the pants fit tight. He said, Jesus, please, me have to get high tonight. Same time, my brethren say, Charlie, chaplain, your bride. How you live too long and you won't lose your life. You don't know how a woman, bad boy, bang a knife. Who kill 40 man over one red stripe? Kick up red eyes, I can't even cook pipe. And blow up a mosquito with a chucker down in my pipe. Code of people, give me now.
Mini minor, but me sick again. Topic of coffee like in me sick of pain. Nick on top, come a missionary, baby. Unapenda jokes, niki check a demia kona maybe.
Ma, to, pa, to, pare.
Yasi ni persiana ni angiote.
Ma, to, pa, to, pare.
Ine mabera, ine malera.
Tingiza ngepa ngepa usitoke teke jo hakuna kuhepa hepa. Piga matopa re anakusha press tingo ni zile ngori watakubale. Topa di top ni ma shot after shot. Mamzinga zikishaini kupop tunapop. Ka mziki ina dicey ma style ni a lot. Maninja wamefurai jumademu wamemuo. Topa re changanya na mapangale pangale. Nipate tu kwa zanabe zanabe. Nikishikisha jabare jabare chakiwe
Ma to pa to pare.
Yasi ni persiana ni angiote.
Ma to pa to pare.
Ine mabera, ine malera.
Ma to pa to pare.
Chala denya tina ngeote.
Ma to pa to pare.
Ine malera.
Me yalla she have the gun in a baggy. She might she shoot you with it. She have the gun in a baggy. She might she shoot you with it. Oh, the girl a walking special. Oh, the girl a walking Maggie. Oh, the girl a walking pussy. She no pop walk around shoot people with it. But I one thing me know she nah go shoot me. Come she have the gun in a baggy. She might she shoot you with it. She have the gun in a baggy. She might she shoot you with it. Me wa fi know where she got in a she panty. Go a doctor can't cure me. One fling it on the one little enemy. One fling it the rude boy Kelly. She one fling it on the old little Kirk. She have the gun in a baggy. She might she shoot you with it. She got the gun in a baggy.
Top inachezea 45 degrees. Jezi ni NFL, NBA, Celtics. Leo ni kono radi ningiza msupa kwa mix. Ni mashamra, shamra, zikuja design hii. Mapanga shasha, kama tai chi. Kata right, kata left, uko jing, south B. Kata kalon moa, iko juu ya nyasi. Alafu angolia topu, utaka mathematics. Mangu waka, zina waka. Kisensi, for the big baba. tunapepea like a helicopter. Toja ni bigi niko na kiraka. Mapanga sha 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 sha. Mapanga sha 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 sha. Mapanga sha 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 sha. Cheza na dopo kijikata kata. Mapanga sha 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 sha. Mapanga sha 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 sha. Mapanga sha 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 sha. Cheza na dopo kijikata kata.
Mapanga le. Mapanga le. Mapanga le. Mapanga le. Hiyo masa. Gote. 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 Ya kichwa. Ya shingo. Ya roho.
Simba kuli. Hassan ni delir. Si cheki hii mwezi mapanga le kwa street vibe ni kwa kili kili. Street tuna medi, hatutaki fama shenzi. Unaishi kwa style na hatu daijo ushenzi. Je ne parle pas les français mais aujourd'hui je parle bien parce que hier tu veux communiquer avec moi très bien. Généralement communication un peu difficile mais pas de problème parce qu'aujourd'hui je parle bien français. Ma pangale urutsi, ici tu me sve laji. Loyalnosti est zakonis, daya ne prolazi. Kao si kira top shota, udaram bez straha. Lajni ljudi padaju, ma pangale ici tu kraha.
Yo masa, gote, gote, gote. Gote, 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 gote. Ya kichwa, ya shingo, ya roho, ya tumbo.
Yeah, yeah, yeah. When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth gone, there, yeah, that's what me prefer.
DJ Shinsky.
Set it, pick up, set it. Pick up when me said it, you have it. Pick up, so when me said it, you have it.
Sin Sima, who got the keys to my bima? Who am I? The girls them sugar. How can I make love to a fella in a rush? Pass me the keys to my trucks. Who am I? The girls them lock. And I, we make love to precious love.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth gone there, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it, pick up, when me set it, you have it, pick up, so when me set it, you have it, pick up.
Nigeye ni chape chape, chape chape ni setie ni shande shande, shande shande, ha. Goja mapikin, waka lale, anguka nayo, tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri, anafanya na kamesa. Only fan, mindo recording is a videsa. Dema uru, lakini ni peng makutesa. Don Julio, ananyinyanga bila chesa. Number uno, mine mzinga na ninam. Nikikam, matu potezi ida. Number uno, mine mzinga na ninam. Nikikam, matu potezi ida.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth on there, yeah, that's what me prefer.
Be rabang, be rabang. Be rabang, be rabang. Be rabang, be rabang, be rabang. Siku foto ni friend, left hand skis up your friend. Wafile kuna end, later back in many. Check it. Singapore ni mingi, nataka tuanguke nayo. Kiss baki kidogo alafu achana nayo. One legge, both legge, one legge, alafu both legge. Kata, 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 kama kata kata. Kata, 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 kama kata kata. Fresh amdosi, fresh amdosi, fresh amdosi, sunajua ni Jumamosi. Fresh amdosi, fresh amdosi, fresh amdosi, sunajua ni Jumamosi. Sanza dosi ya daiwi, dosi ya nadeni. Dosi kanibudho napendaga jeli jeli. Dosi ya daiwi, dosi ya nadeni. Dosi ya naweza kukopeshwa mbaka heni. Singapa ni mingi ni kujana miyandoko. Unena lapu unapata pombe nkidoko. Unagongewa unapata kumbe ni poko. Aliachiliwa saya imerudi kwa soko. Singapa ni mingi nataka tuanguke nayo. Kisipaki kidogo alafu achana nayo. One legge, both legge. One legge alafu both legge. Kata, 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 kama kata kata. Kata, 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 kama kata kata. Fresh amdosi, fresh amdosi. Fresh amdosi, sunajua ni Jumamosi. Fresh amdosi, fresh amdosi. pressure mungu sisi unajozi
Niko na binti na kamedunga mini na kanaduda
Kanaduda
Kombe matinti na kanadinda
Kanaduda
Sianda madongdem anaduda
Kanaduda
Niko na yo Niko na binti na kamedunga mini na kanaduda
Kanaduda
Kombe matinti na kanadunda
Kanaduda
Sianda madongdem anaduda Yo Niko na
Guza guza, guza guza, jegi alafu guza duda Unaweza dhani songe tumelipuka Confirm, confirm Guza guza, guza guza, guza 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 guza, guza guza, alafu guza duda Unaweza dhani songe tumelipuka Confirm, confirm, guza guza, guza guza, guza guza, guza
Haga boli ya pepa, nkiona naipepeta Kama utesi unateseka Hamnipei sheria na chukua mkononi Tuko maziwa kama ngozi ya mkoloni Guza guza na iguza na lia Aki Hana mutu kila siku akoza Guza guza majuto mjukuwa neza juta Geuza gwethe ujibebe mbaka aludi
Niko na binti na kamedunga mini na kanaduda
Kanaduda
Kombe matinti na kanadunda
Kanadunda
Sianda madongdem anaduda
Kanaduda
Niko na Yo Niko na binti na kamedunga mini na kanaduda
Kanaduda
Kombe matinti na kanadunda
Kanadunda
Sianda madongdem anaduda Yo Niko na
Guza guza, guza guza, jegi alafu guza duda Unaweza dhani songe tumelipuka Confirm, confirm Guza guza, guza guza, guza 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 guza, guza guza, jegi alafu guza duda Unaweza dhani songe tumelipuka Confirm, confirm Guza guza, guza guza, guza guza, guza guza
Niache nyashi pite boss kwani mini nugu Sikose nguvu baby girl, mi ukula njugu Bad to the bone, lazima ni kunye supu Shake that thing, hadi upigo marufuku Kaende kaende, kifo cha mende Unaninyonya kama maembe na tembe Game bugu vitu zetu usiseme Wacha wabaki wakidhani kuna venye Peleka juu, peleka chini Usiogope kuu, rarua mini Ikishika sana, toa ulini Sako zikipana, cheza na mini
You say you wanna bam bam with me. You say you wanna
wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. Oh, I can be a sugar daddy, mama. I can put you on top. Put you in a song, yeah. Baby, chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top, baby.
Extra pressure, baby, when you whine and pause. You're killing the boy.
So kikali satano. Oh, Nairobi 2015 nikamchagua yeye katikati ya wenzake watano. Ah, nikamuomba kanio namba moyoni Mungu nikampa moja. She's my number moja. Nikamuomba kaniomba namba moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number moja. Yani namaanisha kwamba ndo tushawana. Tushawana. Ndo tushawana. Ndo tushawana.
Tulipatana bongo kodeni kwa zangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meni rayumba yumba kidondo sa kishenzi. Oh, mikocheni kamfuata utadhani zombi. Hapa nikani mbona ukoloni. Jina nikani akasema zari. Kamwambia aje
aje.
Kamwambia kwangu ni kwake. Nimshike wapi ndio
aje.
Taka moyo wangu uwe wake.
Watangoja sana wakitania tutakana. Mina yeye tumeshaifana. Na ichapo siku na mchana.
Yani namaanisha kwamba ndio tushawana.
Tushawana na yeye.
San mi tunaye.
Tushawana.
Tushawana na yeye. San mi tunaye.
Tushawana.
Hey Baba, Olo Dumare, Mawan and only the giver of life, he got to Nanapa. Messi Mama, cause who Kona Mimi, you never let me go.
umeitanulia mbali. Even sky siyo limit kwa ikibali. Hata haters wanashangilia kwa ndani. Umewawina oh. Sina kingine mimi najivunia zaidi yako baba. Mana niko tuli nimetulia. We unagabaya. Hata wale wananione usuda shabaya ombaya. Tataje mwamba umenifunika kure watataya. Cause I know that you got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never 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 fall. You got me where you got me. You got me where you got me. Papa you got me where you got me. That's why I never 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 fall.
Another day, another crisis. Keyboard warrior still typing. Mini lava siku hizi spendi fighting. Na maheta hawa wezi ntowa timing. Na hata wakini takaidi. I know my baby will be by me. Na wakini seti kwa IG. Dawa ya watiaji huwanga silence. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. Me I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Niko sherehe mina vibe. Na nyimu nani analyze. Who I wonder why. I'm just tryna catch a wine. We shukulika na your life. Cheki zangu zime nice. Don't you disrespect my lover.
Sina mama my guy.
Tonight I don't want no drama.
Sina mama my guy.
Chaper dongingeo anahero kasi anda.
Sina mama my guy.
Leo ni party hadi mchana.
Sina mama my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina noma.
Sina mama my guy.
Sina no, sina no, sina no, sina noma.
Sina mama my guy. Sina no, sina no, sina no, sina noma. Sina mama my guy. Chaper dongingeo anahero kasi anda. Sina mama my guy.
Lando kwaro, abebo wangelero kwaro. Iromo dendo ya wamayo, iromo pako ya wamayo. Imia vi ongora, ya wanimi ya la ongora. Tombugi rungu nyocho lusa, tomano kumarungu nyocho lusa. Umini ukinyo, wachilavu we masando ya kama. Uke ukara chuonyo, ni wachilavu miya mumu mudo kama. Umina chibela. Watch love when my sando ya kama. Oke ukara chwanyo. Ni watch love mi ayoro mudo kama.
Energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wana leta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme. Iche vile wadu wanaweka. Energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wana leta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.
Strani za kizimbi team. Si lazima ni dingi. Kutani kwa mabibe na kuitha ya same things. Tumishi linge vini dingli ya ringi. Sdubis na nyinyi ni mezo ya free things. Chere kila tarehe mani usinanga penki. Tuna kumekwete siyo dikite ni fest. Tulimpaka cherry kudikite ni sienda.
Yo, promised and delivered. Sexy nigga come to dance, sezi kata. Stoke cheza sifu mchazaji wa kulipwa. Neje kiuno chako weni mwepezi. Anakuria desi kulafia sezi kata. Wendo irori wendo yongata. Dance kinyama pigwa Serengeti menje. Nilisho M7 that makende ni ya kinende. Tuserereke usiende. Haluta bila gwede. Misheveve na sembe mbaka tengere
tenge. Kedi wadu wanaweka energy vizuri tamajani. Dance na meme. Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.
Ije vile wadu wanaweka energy vizuri tamajani.
Dance na meme.
Zoni gani wanaleta maiza mabani. Tunaka vizuri. Dance na meme.
Sunshine amevai vai na aki hi hi anaku bye bye na makistashai manadi alpha ma ako fine fine ako na samcham eka bairo kwa pokemon ge wino Mini pokesin guzisha jino Eka bairo kwa pokemoge wino Mini pokesin guzisha jino
Police don't stop the party Iwake night and day Kuna mashore kama chwale Wanasema wako on the way Vile mepanda isijuke Lazima leo zilipuke na nana
ya kutatisha na kila kitu twate nje hadi mashida na nani hapa wa vikome na hajashiba teka ugali na ni waribu jina take it slow baby please take it slow napenda unavyojilegeza wewe unipanga ho ai baby stende home tufanye 1 2 1 2 1 2 4
TikTok, pick it up, book it up, now you make a booty pop. Ready, yeah. Are you ready? Hey. She got your position, we be standing steady. Yeah. To go on a mission, we be acting shiny. Hey. Come a wash, gonna swing that leg. Balance, losing my balance. Balance, I think I'm in a trance. Balance, losing my balance. I think I'm in a trance when I see you belly dance. Girl, you're the dance queen. Making every man over thinking, blinking, winking. Some of them are simping. When you do the wine, you be acting than a ninjin. Wine up your body non-stop. Wine up your body for your body non-stop, non-stop. Wine up your body non-stop. Wine up your body for my body non-stop, non-stop. Wine, wine, wine.
Drop me now, move me now, wine to the top. Ebu, tell me what you want. Nisonge pole pole, haijalishi weji to make keep up. Ujui mindyo baddest to kuis. Tusha ipata dema na kumix like this. Face of an angel, body need tea. Slow dance the short dress, I kiss you to tea. Balance, losing my balance. Balance, so I think I'm in a trance. Balance, losing my balance. I think I'm in a trance when I do my body dance.
Girl, you're the dance queen. Making every man over thinking, blinking, winking. Some of them are simping. When you do the wine, you be hotter than a ninjin. Wine up your body non-stop. Wine up your body for your body non-stop, non-stop. Wine up your body non-stop. Wine up your body for my body non-stop, non-stop. Wine, 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 wine.
Smile cheki kam gapi satu Na kulike mekuma kweni tatu Digitha githi nyasi ya gagwadu Una bend pose alafu nararu Piga, piga, piga statu Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statu Na kulike mekuma kama tatu
Simama kete, piga wanleke Tingiza kichwa ni kazi meshika kweze Kispaki anguka na yotwende Hapa ni kudance kubanju kama daily
Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi Uno uno, bailando, umlando Uno uno, bailando, umlando
Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga
statue
Na kulike na kumakama tatu
Goma nao nikali unafanya ninu kika Wabaki omitu sitwa kituto mama vela Jutini kesha toka seta baki omehema Na timimi ndo kadere saita baki mehepa Na sucheki Nubaisha kibambo unazarudia selekta Lusta shika sana juma bebe wamebeba Wajambili tatu cheki dijesha tubeba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta Nubaisha kibambo unazarudia selekta Lusta shika sana juma bebe wamebeba Jambili tatu cheki dijasha tubeba Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta
Piga, piga, piga statue Inua mkono alafu cheza na mgu Piga, piga, piga statue Na kulike mekuma kama tatu 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 Na kulike mekuma kama tatu
Nilipata mutu, jana, siku Mze ya demi, and I'm so my vitu Luna ni stea Nisikea Mapenzi ulaya Kenya biashara kupima utamu lafu nasikia tisikwizi kugongewa mambo ya town. Ilbidi ni jiset, maniga na request. Ilbidi msare jeans to the dress, not the best. Ukizima na chorea, misu wangi kungojea. Looking fully ya vest, the rest na chugongea. Utagongewa, nasi mayai. We, utagongewa, nasi mlango.
Vibes on Vibes.
Inaongea, nimeenda round sana chorea. Kaliongea, si mayai lakini kalichuya. Shude kenje, kanalipiwa kasup kaka embedhe. Kadai biflele, tumishe veve. I'm not didi, miti kwangu ni samoro. Idua samoro, kidua samoro. Kuna dema na kuchocha, okan gimoro. You come tomorrow, apana kukam godoro. Kuklap chicks, ni masea giza totoro.
Utagongewa, nasi mayai. We, utagongewa, nasi mlango. Utagongewa, yeah. We, nasi mayai,
yeah, yeah.
Utagongewa,
yani. Ni uongo gani walevi usema sana.
Ati tumewacha pombe.
Waka waka, zima daru mevuta jenanga. Mapanga leme mbaulia shanga.
Mamito waku tuwa ya mbaba. Mbaya sana.
Miss to me, na mtumia fair ya kuji. Unaesa penda sana usipuli. Piga sea kwanza inashuri, chushu inakuli. Unasaksua tumbo na ganini. Mimba noli tumia mpira kwenu juni bia. Idea ya squeeze ya kuteka mzungu. Nukue na mrima, nukue mluya.
Nauliza mbona umeniacha. Umeniachia pombe. Minalewa huko nyumbani peke yangu. Ni uongo gani walevi usema sana.
Ati tumewacha pombe.
Chana weja nuka.
What?
Kele takusunta.
Wale basi weite tenyo. Kole mutyo. Nyongoga tinye swali. Amita single. And I'm thinking maybe we can mingle.
Inataka tumukale.
What?
Malisabi
hey.
Akona pota.
Witane.
Anachua kupigana.
Witane.
Tena shamba analima.
Witane.
Anyata nitanga baby
hey.
My ani.
Boy.
My miwa.
Witane.
Inataka tumukale
hey.
Malisabi.
Witane.
Nanachua kupigana.
Witane.
Tena shamba analima.
Witane.
Mwenyata nitanga baby
hey.
My ani.
What?
My miwa.
Witane.
Of course I'm a legend. Nikipenda napenda aga kweli. Of course I'm a legend. Nikipenda siwezi kuchit. Of course I'm a legend. Nikipenda napenda aga kweli. Of course I'm a legend. Nikipenda siwezi kuchit.
Kibro nongo cha mchero no. Mapenzi ndo hivo tu. Kimuta ngo cha mchero. Mapenzi ndo hivo tu. Kimuta ngo cha mchero. Mapenzi ndo hivo tu. Kibro nongo cha mchero no. Mapenzi ndo hivo tu.
Kidesign wala kwa ni Johnny Peng. Na cheki hiyo figure sura nayo Johnny Best. Na kale ina kubamba yoni papo lama red. Oops, basi sorry mbe kuchanganya na Sheng.
Inataka tumukale.
What?
Malisabi
hey.
Akona pota.
Witane.
Anachua kupigana.
Witane.
Tena shamba analima.
Witane.
Anyata nitanga baby
hey.
My ani.
Boy.
My miwa.
Witane.
Inataka tumukale
hey.
Malisabi.
Boy.
Akona pota.
Witane.
Witana,
yeah.
Witana,
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 Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Witana, Wit
tete. Fantasy kwa kichwa ni jaba tuna kasekete. Karada ni chafu safisha piga makelele. Hakuna kulalisha lazima tupige sherehe. Tuko mawot na mawot shina. Kani mistari na nikali cheki boss nina. Manzi anaringa sana na venye anaforce figure. Na nina sura fiti sana ata kumshinda.
Tumeomoka, tobako zetu nasunda kwa poch. Pesa kasi mingi hazi sundwangi kwa poch. Nili change gari wakilalanga kwa coach. Ulisomo daktari sayati unaitwa sosh. Na mkui kikata lewa tumia kichwa. Tumia kichwa, tumia kichwa, tumia kichwa, tumia kichwa. Bro jiku dansa je, tumia kichwa. Mkui kikata lewa, tumia kichwa, tumia kichwa, tumia kichwa, tumia kichwa, tumia kichwa. Bro jiku dansa je, tumia kichwa. After kissing, foreplay tunatumia kichwa. Ginyo, ratatata chomoa riswa. Thumbnail, chezea chezea ni kani gita. Anakuita kake mwenye renta na jileta. Nguvu za budesko, tunaita mbichwa. Ukona umama, tunakuita kinudia. Iyo si designer, iyo ni tomisifa. Bro unibona kusho unanisinya. Chomoa kichwa, tingisha kichwa. Tema saliva sasa angusha kichwa. Chomoa kichwa, tingisha kichwa. Tema saliva sasa angusha kichwa. Na mkui kikata lewa, tumia kichwa. Tumia kichwa, tumia kichwa. Tumia kichwa, tumia kichwa. Bro jiku dansa je, tumia kichwa. Na mkui kikata lewa, tumia kichwa. Tumia kichwa, tumia kichwa. Tumia kichwa, tumia kichwa. Tumia kichwa.
Ati kuna kafunga na kamsema wenda kase. Toto kike na nibamba na niwe. Niko mavitu neza shukisha na we. Kama ni esema tuendele. Shani itadia ni kame fall bungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta disha za machubulu. Tukali ni bimaga kafurisha chululu. Shani itadia ni kame fall bungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta disha za machubulu. Tukali ni bimaga kafurisha chululu.
Kiko papa ashali ya fantasy shiki. Kiche fanyi wacha maneno weka muziki. Sindo wabaya izo zingine waga kiki. Maheta washa geuka mashabiki. Unakuja mbio sana ukirudu takuwa kaguru. Mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu. Nikishika nitazama ndani chubulu. Nanijuona nisikia ama hauna kulu. Tamu kaskari nguru. Mekanika ni ya chie story ya maskuru. Imebamba sana tuzitoke jusa tutaduzi. Tubebe zikishika nguka pungulu. Chuchu.
Shani itadia ni kame fall pungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta disha za machubulu. Tukali ni bimaga kafurisha chululu. Shani italia ni kame fall bungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta disha za machubulu. Tukali ni bimaga kafurisha chululu. Kana tan twist, kana tan twist. Kana pingika dina tan twist. Kana tan east, kana fanya na chomwa beast. Na rarua shit, kana fanya na chomwa beast. Na chafua shit, ha. Na macho tundo na zifatata. Shore yako na zigo extra large. Ni matata kuna vile kitembea zina clap like katata. Na imagina kibenda kiaka kikatata. Kasha ni cheki, kasha sema na mbamba. Shani karibia, shaka jenga namba. Na sema na mbuti hapa ni shagi ukakamba. Shani geuzia, shani kabidisha shamba. Shani itadia ni kame fall pungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta disha za machungulu. Tutani ni maga kafu. Shani itadia ni kame fall pungulu. Ako mabode mini koma bungulu. Asha jileta disha za machungulu.
Tushansikia kikingia ni kuplas. Huko nga vibe unachukulua madam. So anguka nao itabaki meflow na vibe. Anguka nao kako single for now. Mdagi mdagri sinteja patikani. Adi late night sa sita ndo tani wai. Nikupini location alkofana na hii. Sukate call niko chomba ya G. Mina juwa utakuwa mpirizo release. Acha ni kushow konza form ya bidon. Nisha shika mpua na tuende chini kwa chini. Akiwa adi na mini. Setu nasikiza Shin City tu na feel free. Take a video na upost pale NGC. Jina ni Cantel kurapsi ni talent G. Anguka na anguka now, check it. Anguka now, twende down low now. Stand up to your feet, mikono juu alafu click. Tuliza pesa alafu, one leg. Anguka now, one leg. Anguka now. Anguka now. Anguka now. Anguka now.
Anguka nayo kama uko na new cut. Anguka nayo kuna party na magwash. Anguka nayo round 2 kwa hii bash. Anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo. Anguka nayo, anguka nayo ati. Ati, anguka nayo. Ati, anguka nayo. Na katika msupa we banjuka. Cheza chini kukondezo mathuta. Anguka nayo baby galusha itika. Mdagi mdagi matisho za wadagi. Step, ama darling. Tambu serikali, juni serikali. Tamka asali, si mdachwa ni nani. Flow mshati, ki, don't
nimedunga apo dauni chi utekiwa poa deli miti aha skia deba anguka nao anguka nae
La la la, ako kapeni ka area na kakitaka mwichapa na kula kiapo ndai hapa aje si don't want it nikirusha mami stare viungo wene nguwa mwili hatare wine and coach nishikishe male tuende maeneo chuma ilale nane
boy kijana wa ingo napenda njugu na mukombero kingo masel napenda matingo kipo cha mende ama wadido Fadeleva makanga, leo ni kifo cha mende Sema uiaya Leo tunavunja kitanda, udonjo kudunda na yeye
Ya maji mipatana na waya ya stima hata ya sina nipiga kijonsina when I'm done you can't see me ah vuta kaya harufu mbaya nyama njege na manduku lumbaya unaishi wapi ya haya natoka wapi ulaya
nyashi yake soft kama matires na ipapase na nitoa stress kama mzinga ni jaka bless na majirani wata witness yani bad boy kijana wa ingo Napenda njugu na mukombero Kingo masel napenda matingo Kipo cha mende ama wagido Kufa deleva makanga Leo ni kipo cha mende Sema Leo tunakunja kitana Udonjo kudunda na yeye
Leo ni Jumamosi, sani saa sita Mefika ile siku ya kukubali mimi chita Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku Kama kawa ni maforms itajipa Sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza piga zangu timba Ndo nisunde shada shida nikifika saki mtu anambia nitembe jaba Niko na ubad na ugeto badu na nitatiza Neza sema zimpaka zimpaka zi
Zi
Yo nipati sija kuja wi
Zi
Kamkoba kaupiga ti
Zi
Nandi
Zi
Take it Participate kami bado si participate Shorts 1-2 uneza penda kujimarinate Sabi girl na tigal pana kujivalidate Suma pana choma bet We uko sawa Maintain Ivo ivo Ah we Ivo ivo Maintain Ivo ivo Slewe sana Ivo ivo Ah we Ivo ivo Slewe sana Ivo ivo Ah Ivo ivo Uschome sana Ivo ivo
Ivo ivo Usonge sana, ivo ivo Yo position, yondo tempo, yondo Ivo ivo Wale, usi yo wadu Maintain, sita ni bunchangu Boa ni aggressive, analeta na fujo Na naimaza kwa nevita, blono umiza burungu Ibu, moshi mbili kue mpole Yo tunastone kama nama noza comrades You get it? Kama bado chana nayo Tuna tag team, huku naituwa gaza kayo
Maintain, ivo ivo We, ivo ivo Maintain
Solo baby, oh not today, but
man, I really wanna win ya sana. Na sita 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 saba, ukichora mina zima. So now you know. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you.
To give it to you, give it to give it to you, give it to give it to you, give it to give it to you.
When the driver take control, turn the faster, take it slow. Can they do them deep below? Baby, show them how you roll. When the driver take control, turn the faster, take it slow. Can they do them deep below? Baby, show them how you roll.
Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? If you give it to me, yeah, I will give it to you. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you.
He got you broken. You're not looking for love, it's okay. But your heart is open.
Give it to me, give it to me, give it to me.
The vibes on vibes.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's none other than DJ Shinsky live in the mix. For free downloads, check out DJShinsky.com.